Mani unitosebe wapate kusemaga Nami nijeze ujuzi showe kama zaga zaga Usemi koloni koloni ndotavyo nichanganya Ukanipanga uko sokoni kama fungu ya nyanya Ujue mwenzio, mwenzio Umesha nishika masikio Kipendaro, pendaro Kama tia baba Wangu moyo mbio mbio Tana na uvi radio Furaha ikagi uke kilio Zingatia baba Na kama tachaga Kasheshe Donga nami Tucheze Makida Rede Changanya mazada Kibanda ndanda Usiku nanipaga Bada bing bada boom Usikate shanga Nakanga kachaga Kashishe Donga nani Tucheze Makida Rede Manganya mazada Bame Mambo ni bame Wacha kugane Bame Bame yo Bame Bame yo Bame Bame yo Bame Bame yo
Another Gbedu from NigerPickup.com.